mbaze ibi ndimo byose bisingize izina ryetera uwo mwami n'umwami mwiza
niwe byose agakiza indwara zawe zose acungura ubugingo bwawe ngo butajya mu rwobo uwo mwami tumuhimbaze niwe ubabarira ibyo wakira niwe byose agakiza indwara zawe zose acungura ubugingo bwawe ngo butajya mu rwobo uwo mwami tumuhimbaze
ndaririmba Yesu n'umucunguzi wanjye umutima wanjye umuhimbaze ibi ndimo byose bisingize izina ryetera uwo mwami n'umwami mwiza
bawe niwe munara w'ibyiringiro byawe apa mbikimba bazikugirirwa neza nkikamba agahaza ubuzima bw'abibyiza agatuma usubizwa intege mu bugingo bwawe niwe munara w'ibyiringiro byawe Hallelujah, none like you, Jehovah. There is none like you, Jesus.